ololayaasha odi ugu dambeeyay ee doorashada waxay isku wadaarsadeen hadallo aflagaada ah iyo weeraro ay ku qaadeen siyaasadooda iyo kartida ay ummad ku hoggaamin karaan. Haris oo ah murashaxa xisbiga dimuqraadiga ayaa jeedisay hadal loogu yeeray gunaanadka ololaheeda. Khudbad ayay fiidnimadii talaadada ka jeedisay meel ku dhow aqalka cad ee magaalada Washington, halka Donald Trump uu olole ku qabtay gobolka Pennsylvania, mid ka mid ah 7 gobol ee ay 2 dhinac sida weyn ugu baratami doonaan, kuwaas oo cidda ku guuleysataa u noqonaya furaha go'aaminta guusha doorashada tartanka aadka laysugu dhow yahay. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa ka hadlay dhaqaalaha iyo socdaalka isaga oo ka hadlayay beerta Madison Square ee xudunta u ah magaalada New York.
Are you better off now than you were 4 years ago?
Wuxuu yiri hadda miyaad ka fiican tihiin halkii aad joogteen 4 sannadood ka hor.
Kamala Harris has shattered our middle class. After years of building up foreign nations.
Kamala Harris waxa ay burburisay dabeqadii dhexe. Kadib sanado badan oo aan dhisaynay, buu yiri, dalal shisheeye, difaacaynay xuduudo shisheeye, oo aan ilaalinaynay dhul shisheeye, waxaan ugu dambayntii u soconnaa inaan dhisno dalkeenna, difaacno xuduudaheenna, iyo ilaalinta muwaadiniinteenna.
America first.
America ayaa mudnaanta ugu horreysa noole, ayuu yiri Donald Trump. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa iyana ololaheeda ku qabatay magaalada Washington, meel ku dhow aqalka cad oo ah guriga mustaqbalka ee mid ka mid ah tartamayaasha madaxweynaha ee hadda baratamaya. Harris waxay soo bandhigtay aragtideeda gaarka ah ee Mareykanka iyada oo raadinaysa inay ka duwanaato Donald Trump.
It is time for a new generation of leadership in America.
Waxay tiri waxaa la joogaa waqtigii jiilka cusub hoggaaminta Mareykanka uu lahaan lahaa.
It is time to turn the page on the drama and the conflict. I will enact.
Waxaa la joogaa bay tiri waqtigii aan xiri lahayn bogga khilaafka iyo mala'awaalka. Waxaa la joogaa bay tiri waqtigii aan hoos u dhigi lahayn qiimaha cuntada qotol daruuriga ee aan dukaamada ka iibsano. Waqtigii aan jaan goyn lahayn qiimaha insulinta dadka sokorta qaba ay adeegsadaan, iyo qiimaha ay jeebkooda dadka Mareykanka ka bixiyaan ee dawooyinka, ayay tiri Kamala Harris. Harris waxay ballan qaaday haddii la doorto inay ka shaqayn doonto sidii nolosha dadka Mareykanka ay u horumari lahayd, iyadoo ku eedeysay Donald Trump inuu yahay mid diiradda saaraya naftiisa oo keliya. Ray baaris lagu sameeyey dadka Mareykanka ayaa muujinaysa in Harris iyo Trump ay aad isugu dhow yihiin, laakiin guushoodu ay ku xiran tahay qaar ka mid a gobollada muhiimka u ah doorashada ee Mareykanka. Ku dhawaad 9.4 milyan oo qof oo Mareykan ayaa hore u sii codeeyey iyagoo tagay goobaha codbixinta ama ku diray codkooda boostaha ka hor maalinta doorashada rasmiga ah ee talaadada soo socota. In ka badan 155 milyan oo qof ayaa codeeyey doorashada 2020. Dhinaca ololaha, Harris iyo Trump waxay iswadaarsadeen aflagaado. Trump waxa uu Harris ku tilmaamay qof caqli hooseysa oo la mid a boombalayaasha ay carruurtu ku cayaaraan. Harris ayaa ku tilmaantay Donald Trump qof ciil qaba, cunsuri ah, oo aan dani ugu jirin shicibka Mareykanka inuu mar kale hoggaamiyo.